swamemu akasela katuleka unga manswamemu toyagala na kubitinga tokere mukwe alikukubisa mukubisa obute bobuweteyo muwalaka nokikasela kasemba yonkula wesikulaba kulunongo lwompanika nanawe ochimanya sichetaga obukwano gweze kunomya mutu onkubya mukira obukanga nchimakati yonjogeza kanaka chitogeza kasiru tobuyita busiru namukadde tobuza chamukania omulema muwomu gogwatambule obatonja galanga maze nkwesonyiwe sosibuli kasera kumala manda wabule bitudo no okuyitonga mbachimuswamemu akasera katuleka wonga manswamemu toyagala nakumitinga tokere mukwe nabikukubisa bukubisa okuyitonga mbachimuswamemu akasera katuleka wonga manswamemu toyagala nakumitinga tokere mukwe nabikukubisa bukubisa kutema kumofumita mtima gwange nze nkanya kulumwe seka bebi tonumirirwa benkugamba bebi ozala wato champuliriza songa nkwagala byalali ngamba kicyo wulira nkimale bwoba tonjagala ngamba nakyo tukimale atompavu yato kigeze kyomuwala nkoyo kuswama nga bwoninza kati nelinnya nakutumye yalinda buli kade anti oninza bwonimba lavu yekibanda nze gyombeeka hamoniyo dekurizinalikoye okuyito ngamba kimuswamemu akasera katuleka wonga manswamemu toyagala nakumitinga tokere mukwe nabikukubisa bukubisa okuyito ngamba kimuswamemu akasera katuleka wonga manswamemu toyagala nakumitinga tokere mukwe nabikukubisa bukubisa Jaja the creator, I'm not a traitor, me just a simple creature. No no kwenja galo muwala kubya pressure, buli kasera ngamba kimuswamemu, nakoyo kulyanda kava, sirina gafira mu undercover, abisanga muduyi mu undercover, eh, ebisa zaba jasinze yansobera, this time nabikoye nimalira nabude, temuli karungi nkumikiriza nkoye, omuwala nze kubya 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 pressure, era kati nze na 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 ne chance, uwe muyita ngamba kimuswamemu, wakasera